Panda.
This is a Jerry Fingers production.
Yeah, 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 yeah. Pamu sana pamu no biapo. Balilo wanga ni sugar. Sugar nayo ni chipumu. Lea, 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 lea. DJ Pesha Mita. Ulu imbolo bashilota. Naba fanta mono mchele. Hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata.
Hey, mama de.
Hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata.
Hey, mama de.
Isansa ni mahala lelo ni hakuna kulala. Tatuaye wangu kunganda lelo
ni hakuna kulala.
Tie kwasa Shumbo msana iwe pili bukako Chamsana
De mama de.
Shana pongo muvele vele oloba kumonenge chiwele wele. Pepuka kwa tini na kapelele. Nomu sananga ni delele. Tie kwasa iwe
De mama de.
Awe mchungula Sana uwe bize, ale
Waza
Ha, boka nano iwe bize Tie
Waza
Ha, bukunyako na mapea Iwe
Waza
Aha, ife fine wiminine Tenya
Waza
FTJ1 Tie, 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 tie Kunu machali bulunga nangensu Pashidesha pakapiri Ifutange chitumbua Chari telela lolesho mubili Chiki boy, Mr. Kuyumba Ukumfa wino ni mahala lelo ni hakuna kulala Shile ya wangu kunzubo lelo
ni hakuna kulala
Iwe selebuka Shumbo msana iwe pili bukako Chamsana
De mama de
Awe mchungura
Remember where you got it from? www.zenmusic.net
Yeah. Umusana ube bize ale
Waza
Boka nano ibe bize Tie
Waza
Kukunyako na mapea iwe
Waza
Ifafine wiminine Tenya
Waza
Kaonde wajimuka Waswa mema Ekumwe suvane That place, Mr. Alex Simbea, Chris Mo, One Homes, Hollywood, Patrick Ipa TV,
Kwasa,
Pinky Jamari,
Kwasa,
Ekumwe Subane,
Iwe,
Kwasa, Baroni, Wilanzi,
Kwasa,
Luke Net, Bashilot. Timu di supu Basha